Thoughts in the storm are red, min himmel I stykker. Tapt I ruinene, fortærte løgner. Likevel lyste morgen min vei, hvor du kaster kroner.